ngifisayo ngifisa ukuba isibane sami sikhanyisele nabanye ngiwukukhanya
Thank you. Thank you. say something, baby.